zibiri bugutungure nanjye simbyumva ariko nyemerera bikubwire imyaka ibaye myinshi turi inshuti magara ariko ndwana n'amarangamutima yanjye batarengera. Oh, I try to fight it, I can't deny it. Bindushije imbaraga, reka mbikubwire. Oh, it's too late.
I'm in love with you.
Sinzi uko byaje. Nanjye nisanze ngukunda.
It's too late.
I'm in love with you. Sinzi uko byaje. Jakira uko mbikubwiye. Sinshaka kubura inshuti, inshuti yanjye magara. Nizeye ko ibyo nkubwiye bidahindura ukumfata. Iyo mba nshoboye gutegeka uru rukundo nakarubwiye rukama amahoro. See, I try to fight it. I can't deny it. Bindushije imbaraga. Reka mbikubwire.